Cleef Exclusives.
Venho e te na música. Whoa, 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 yeah. Na shukura sili kutuka bicha mpaka nicha. Ndani ya Dar es Salaam tunatengeneza fine fine ziki. Africa is waiting beyond the faro horizon. Come to Gambia, nyumbani ya suna chabate. Seeing it feeling hard, unbomzo loba, ufo kenjea. It is the people ya. Freedom from slavery is what I want for you. Freedom from misery, freedom from poverty, Yombani ya dango tena matuka. Na lingio minge kama Afrika. Na pesio Messi kitoko ya Afrika. Na shukuru sana wewe siya wanga akakaramba. Mama, wawa siya panga, agakaramba. Nauna undani, watikani ya vikana. Undani, nauna undani, watikani ya vikana. Undani, nauna undani, watikani ya vikana. Undani, nauna undani, wate. Down heart of Africa, cannot be measured. From Bacchus to nowadays, ni Faraday, ni Faranai. They think that we're broken, but we're unshakable like Kilimanjaro. The truth must be spoken, take care of it. We spread love in Zanzibar. Na lingio, minge,
kama Afrika.
Na pesio, Messi.
Mungu ya sambe.
Kitoko ya Afrika, shukuru sana. Wewe siya bonga, akakaramba.